Sichagenda na mubibara Sichereka na bindaza Nasigala wangu wana mnigina Nomu kwano sicha
Chale wangu wano sonyewa Hena kusino sicha alabika Mbaye wakakalimike saba katike kakunjukiza Sicha rumba na mchibala Sicha rambisa na mubutala
Na fukalona
Yume na besenge kate nyumba na tunurida
Kati na fukalona
Nyumba na jekumira Na sikali na jenda mubumuza
Mbela mwama mbulamu na buchusamu Na chusamu kati na fukomu
Enga
kusina Sicha genda na mubibala
Enga kusina
Sicha na windaza
Enga kusina
Sicha la mwamu wana mnigina
Enga kusina
Somu kwano sicha bulina
Enga kusina
Sicha genda na mubibala
Enga kusina
Sicha genda na windaza
Enga kusina
Sicha la mwamu wana mnigina
Enga kusina
You can call me a proud loner
My girlfriend, I know you miss me sometime Chime nyamutima na yeba mifu na yegulala
Sisi chasabula, kati na fukalona
Mabantu mwenda muna nsonyiwa
Nchimanyi mwebusa jenda mulida
Ngaba korele bilunji binji Chukate manzukira Mame wangu nonsonyiwa Mazaka selanga tumpuliza Nakasi munga siku kubida You can put the blame on me
Sichagenda na mubibala
Enga kusina
Sichereka na bindaza
Enga kusina
Sicha la wangu wana mnigina
Enga kusina
Somu kwano sicha bulina
Enga kusina
Sichagenda na mubibala
Enga kusina
Sichereka na bindaza
Enga kusina
Sicha la wangu wana mnigina
Enga kusina
You can call me a proud
Chali wangu wana sonyewa Kena kusina sicha alabika
Mbaye wakakalimike saba katike kakunjukiza
Tick-tock, tick-tock,
Mbantu mwenda muna nsonyiwa
Nchimanyi mwebusa jenda mulida
Ngabakorele bilunji binji Chukate manzukira
Enga kusina
Sicha genda na mubibala
Enga kusina
Sicha genda na bindaza
Enga kusina
Sicha la wangu wana mnigina
Enga kusina
Somu kwano sicha bulina
Enga kusina
Sicha genda na mubibala
Enga kusina
Sicha genda na bindaza
Enga kusina
Sicha la wangu wana mnigina
Enga kusina
You can call me a proud loner
Kaleo 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 Like daddy yo Kaleo Like mommy yo
Listen to me, listen to me, listen.
Welcome to the good life.